Download it from gasolmusicblog.com.
Yo, Rhodes, Akunation.
Tell you met it.
Walika kataka nate, nate, wena nate. Walimuki kwa ule, papase kutile. Kono meto ya luna, ikuwena. Munga wupilo, munga lifazi, foro pilela. Date,
Murufe sikino. Murufe sikino.
Date, wena date.
Murufe sikino. Murufe sikino.
Date, wena date.
Mwa story ya kuli ya kuna zelu ziva Uzelu eza vati ya kuna ni zelu vona Mwelimu waka kona luku paka mata Luizi mwa butata, luizi mwa matiata Luvona wena kwena tawa ya bukilo va Kolukupa ape kwena kolukilela Gemu itile kiwena kolukilela Lukupa chwa lokozi una nini mata Akuna yako na kulu imulu la matiata Konji kuwe na mwelimu njate Yana lumile mwana haye walivanda Kutoshela manyendo ya yelu nyanda yeah.
Walika katata nate Nate, wena nate yeah. Walimuki kwa ule papate kutile Kono meto ya luna inkuwena Munga wupilo, munga lifazi, foro pilela Date
Murufe sikino
Ndate, wena ndate
Murufe sikino Murufe sikino
Ndate, wena ndate
Kuna ni M10, kubea za mteo Airteo, cholo kubea ni zemu Iwe na tawa ya kukilo ya kancheo Nikolu tundana lotali mezi kuwena Manzi wani kakusa sana nizuwena Kilifi zemu, nikoni punda cholo Nikaipompa inge mule na savimbi Kimwabu pilo lukalwana ni mangindi Naziba kulindate, you are by my side Manyando kuna vati ananeka size Kimuoni mwale, kizeni zale Molo awa, mwale lwachona, yeah
Kata ndate, ndate, wena ndate Walimuki kwa ule, papase kutile Kono meto ya luna, ikuwena Munga wupilo, munga lifazi, foro pilela Ndate,
Murufe sikino Murufe sikino
Ndate, wena ndate
Murufe sikino
Ndate, wena ndate
yeah. Managers in the building Mr. Eric Chisweka, managers Madam Chisweka Mr. Vincent Wachindiele Vocal Engafo Pando Mix Lisimba Simonda Jopez J. Duck J. Speak Alason Yeah J. Wams, Kitch Muller, Jabor.
Yo, you met it.
Kilifi Zemu.
Yo, you met it.
Super Thick Production.
Downloaded from gastomusicblog.com.